Nuko Yesu Kristo abwira abigishwa bati, uku nanjye niko nzabigenza, namwe niba mubabariye bagenzi banyu biturutse ku mitima yanyu. Nuko Yesu Kristo abwira Petero ati, ugomba kubabarira mugenzi wawe inshuro 70 gukuba 7. Ati ntabwo ari inshuro 7 zonyine.
Ngaho mbwira se mwene data, Imana ikubabariye inshuro zingahe? Ushobora kubara izo nshuro koko?
Muri ubwo buryo rero natwe tugomba kubabarira bagenzi bacu. Ngaho tujye ku gishushanyo cya 10.
Mwene data se, rimwe na rimwe ntujye ugira umujinya w'ibintu bitagenze neza? Ntimujya mugirira ishyari se bagenzi banyu iyo ubonye afite byinshi biruta ibyawe kandi mukora akazi kamwe? Ndatekereza ko twese tujya tubigira, ntitubigira?
Umunsi umwe Yesu Kristo yaciye umugani. Hari umugabo ngo umunsi umwe yazindutse kare ajya gushaka abakozi bagomba kumuhingira. Nuko abona abashakaga akazi ko gukora barishima cyane, ndetse n'umushahara wabasezeranije barawemera. Nuko bajya gukora. Nuko hashize amasaha make, nyir'umurima aragenda ajya ku isoko asanga hari abantu bihagarariye badafite icyo gukora. Nuko yabwiye ati, nimujye mu murima wanjye ndabaha amafaranga. Kandi rero amafaranga ashimishije, baremera baragenda. Nuko isaha esheshatu n'isaha 9 z'umugoroba aragenda, nanone ajya gushaka abandi bagomba kumuhingira. N'isaha 11 z'umugoroba aragenda azana abandi ngo baze bamuhingire. Nuko umugoroba ukubye abwira ba bandi 4, arababwira ati, nimuhamagara abandi bose baze mbahe amafaranga yabo. Nuko abwira abakozi be 4, arababwira ati, muanze muhe amafaranga ba bandi batangiye isaha 11. Abagaragu be 4 babikora nk'uko yabibategetse, ariko bari batangiye guhinga kuva mu gitondo bagira agahinda batangira kwijujura.